Guno zegwa nkubye mukamba penna tuzine Bakadde n'abato temweta mwenna muzine Tugenda buli kirabu weri center tuzirye Wata munoto mutagwe muzine Bano beba seja jazuku se Temperature rise gwe bazuku se Mujano studio tuchibaku se Kuwata munoto mutagwe muzine Guno zegwa nkubye mukamba penna tuzine Bakadde n'abato temweta mwenna muzine Tugenda buli kirabu weri center tuzirye Wata munoto mutagwe muzine Guno zegwa nkubye mukamba penna tuzine Bakadde n'abato temweta mwenna muzine Buli ky'okuwulidde muno mutwale yazine Make it up ya tomutagwe muzine Mwenna bali ready wamuna mubampagidde Nze guno ngubakubidde songa tetegusosodde Mutuuka b'omukadde kino kibakoledde Mbadiza ku bimunkoledde kuba namwe munjagadde Mbadde neerabidde nswadde seeyanjudde Nagubakubidde Ron MTV guno gwembakubidde Gwakuleeta n'abakadde gwakukuza bamakudde Mubate mwategedde sikyajula biyidde Kati ndeeta gwobedde waliyo gye gwavugidde Abatesi bawagidde tibatulyawo befukidde Ng'omuziki guba sensedde nga ntikka banyumidde Akayimba olwawedde nembagamba nsibudde Wulira be bayogedde MTV ng'otusedde akayimba katunyumidde Kademu bw'oba osobodde Guno gwe nkubye mukamba penna tuzine Bakadde n'abato temweta mwenna muzine Tugenda buli kirabu weri center tuzirye Kuwata munoto mutagwe muzine Guno gwe nkubye mukamba penna tuzine Bakadde n'abato temweta mwenna muzine Buli ky'okuwulidde muno mutwale yazine Make it up ya tomutagwe muzine Kweba dansa rupati yenze dansa rukwemino Yenze wakabinze kamo kintu kino Nakubanga lulinga bebuza kubye biki bino Kati atebe nkuba ne bawanike bibuno Iyo nze nembuza zisigino Abo mbavuddeko tebamanyi mu kintu kino Wamaba bitegeera mujje tuzine gano Oleta wangamba goli nambu amanyo zina gano Gano bwe gati gano Fiki pa maika Kakachima galete tugazinire wano Kutama tuzine gano Ironi stamina tulage stamina wano Amoti kati kwezina boti Vinyo vyo bireto visinikire wano Zesa bafana mukama jegalete kowa na masasi gavuge Ratatatatatanga petuzina gano Gano bwe gati gano ngateri ava wano Gano we gati gano ngateri ava wano Guno zegwa nkubye mukamba penna tuzine Bakadde n'abato temweta mwenna muzine Tugenda buli kirabu weri center tuzirye Kuwata munoto mutagwe muzine Guno zegwa nkubye mukamba penna tuzine Bakadde n'abato temweta mwenna muzine Buli ky'okuwulidde muno mutwale yazine Make it up ya tomutagwe muzine MTV Mr. Jaja Temperature kuwe chigoma nzaja Nkechi zimba nga besi weduja Kana kaimba kaba manyo kuzina Buli omu akazina ne bwaba nanduja Tekaso sola senga kabe koja Atama nyima zina gwene wotoja Neda kare jango no kongoja Kwa manyama zina tosu wano otoja Zenchi kuba na bala bene baja Mbandi ango muziki baguboja Katatabu zambu gwani jaja Gwatamanyi busika joboja Gwatamanyi motivyo no kwebaloja Zendichi baje newe vandoja Momuziki antika moga mweyambaja Guno gwe nkubye mukamba penna tuzine Bakadde n'abato temweta mwenna muzine Tugenda buli kirabu weri center tuzirye Kuwata munoto mutagwe muzine Guno gwe nkubye mukamba penna tuzine Bakadde n'abato temweta mwenna muzine Buli ky'okuwulidde muno mutwale yazine Make it up ya tomutagwe muzine